Sanibonani, angithembe nonke niyaphila. Igama Cebo lenkosi wakamvemve, well known as Cebo lenkosi Das Julius, or you might like to say iciko lakagasela RSA. So I therefore present lo msebenzi omnandi kakhulu engithemba ukuthi nizowuthokozela. Kodwa ngaphambi kokuba ke ngiwufake umsebenzi wami, ngizothanda nje ukunipha nje isiqeshana esincane esizobe introduction. Hopefully ke nizosithokozela naso njengoba nizowuthokozela umsebenzi wami. Thank you Mr. K2 Danisa. Thank you Future Kings Production. Ngiyabonga kakhulu. Alright, asiye kanje. I don't know who's listening right now, but I just feel like writing and reciting my heart instead of my mind. In the middle of the night angilalanga, these days angikhulumi ngidlala ukucabanga. Amen. Ubani omunye okholelwa kumina except my God? They keep telling me ngizolunga, imithandazo kamama iyona engiqhubayo. If it was not for this perfect craft of mine, I would not be existing anymore. Inkinga kubantu, they don't understand the spirituality in me, but then I felt like splitting reality ngoba ngiyazi the poem still does not sound real. I mean, angifikanga ngokudlala lemhlabeni, ngifike ngenhloso. But nina niyaxheka, nikhulume konke just because anil understand iphupho lami. Mhlawumpe kube ukunifihlela iphutha lami. Okay, ngiyanixoxela ke manje. Mina ngithunyiwe kuthiwa ngizohaya. This might be ihlaya, but ngelinye ilanga you will regret for not being there for me when I was there for you. Nonke nginibhalelile. I let it all out to show that I appreciated you all. No, no, no. This is just an intro. Let me just take you in my world. Hopefully, nizo enjoy being here in Stulas' world. Nizo enjoy being here in Stulas' world.